Like every day. Skiba. Ntalingalira mene kumambako kumachitira
Tawizosa
Olosana sente njira ndipo kwakhalako kundichengerera
Erini
Ndipo sikumasiya kumachita beji modzi modzi
Inde
Kunkapanga kukupanga kumapanga zaine
Kumapanga zandani
Zaine
Kumapanga zanda
Zaine
Kumapanga zandani
Zao Zaiwe Zaine
Kumapanga zandani
Zaine
Kumapanga zanda
Zaine
Kumapanga zandani
Zao Zaiwe Zaine
That's why I can't let myself fall in the leg of fear. For my master and father is always with me here. For I was born in sin, so he gave his only son. It wasn't for show, but for us a perfect plan. This awodzela sagona, season points of smaona. Kuru lagi silogonta, tawizo savetela ndibu amava. Iendiye mbusa wanga, andi yanganila kusindienda. Alinane kusindienda, ndilibe manta.
And the Bible, Exodus 14,
the Bible says,
the Lord will fight for you, and all you have to do is to keep still.
Ntalingalira mene kumambako kumachitira
Tawizosa
Olosana sente njira ndipo kwakhalako kundichengerera
Erini
Ndipo sikumasiya kumachita beji modzi modzi
Inde
Kunkapanga kukupanga kumapanga zaine
Kumapanga zandani
Zaine
Kumapanga zanda
Zaine
Kumapanga zandani
Zao Zaiwe Zaine
Kumapanga zandani
Zaine
Kumapanga zanda
Zaine
Kumapanga zandani
Zao Zaiwe Zaine
Tendere woka woka, ndibu osiwa voka voka Sandisia ndeka ndeka, amenya kondo ndirango deka Tawiri osi, aliwogo siga uta kuyenda nae Unakaniza po, ngati unasanka kuyenda nae
Bravo!
I loved that!
Oh, it was great!
Well, it was pretty good.